Kutoka alo
It's Kaniba
Njini hakuna chagogota Ukikiona zinami Njini hakuna chabure Ukipewa sichukue Ogopa ogopa matape Ili eneo halihuzi Usikojoe hapa onyo Faini milioni Katoto Kaifu mbili Bingo hakuhamisha Pote anahamisha nini Anahamisha vyombo tukimaliza kula Kula umamwa Katoto Kaifu mbili Kalitaka kuhunja Pote hakuhunja nini Kuhunja mlango eti anaogopa Anaogopa mende Ii bandari salama salama salama
Bandari salama salama salama
Oh bandari salama salama salama
Bandari salama salama salama
Bandari salama salama salama
Oh bandari salama salama salama
Bandari salama salama salama
Bandari salama kila bebe kozingo Kama tuna njio Uko temeke kila mtu mweupe
Wote kama wazungu
Dar es Salaam kila bebe na shepu Ankali utavunja shingo Dar es Salaam toto ote wazuri
Take care
Oya shikamo marahaba Achana na yoyo kelele
Dar es Salaam shima pesa
Dar es Salaam shima pesa
Katoto, katoto Kaifu mbili
Fanyeje
Bingo hakuhamisha Pote anahamisha nini
Anahamisha vyombo tukimaliza kula Kula ubwabwa
Katoto Kaifu mbili Kalitaka kuhunja Pote hakuhunja nini
Kuhunja mlango eti anaogopa Anaogopa mende
Ii bandari salama salama salama
Bandari salama